Bubin.
Realness, realness. Ubebi churo, naomba uwe na mi
siku zote.
Wanawe zora disef, Mungu amekuumba mama. Tena kwako nimeobuzif, kuona nipenda sana.
Get I feel you baby, you are the one and only. The one who drive me crazy, oh baby, oh my you.
Baby kwako mimi zoba sana. Wewe ndo unanichanganya. Oh baby mi wako tu, na weno wa umarovyo. Nimenua mikono juu kwako baby.
Kwa wengine fumba macho, amacho
fumba macho.
Oh yeah,
na mi nitafumba macho.
The one and only baby,
fumba macho.
Kwa wengine fumba macho,
amacho
fumba macho.
Mamivu ya kutosha, yeah. Kaguza vironda na kwanza kusote,
ah. Kesho peke yangu nikilalamu, apenacho peke yangu furangamu.
Baswe fumba macho, hata wakija na magari usiwahoni. Usiwe kama nitokako, uniuguze na vironda miniponi, ah.
Nilikesho peke yangu nikilalamu, na jobeki yangu furanga. Oh baby mi wako tu, na wendo wangu malovilo. Menua mikono juu kwako baby.
Kwa wengine fumba macho, amacho
fumba macho.
Oh yeah,
na mi nita fumba macho.
The one and only baby,
fumba macho.
Kwa wengine fumba macho,
amacho
fumba macho.
Aba once again, Muchicha see you.